ufinyelela le mazweni siyejabule somhlaba wonke ngiwenze wonke emhlabeni ngaphumelela izwe libuka ngafinyelela le mazweni siyejabule somhlaba wonke ngiwenze wonke emhlabeni ngaphumelela izwe libuka Singafinyelela nasemazweni Siyejabule simhlaba wonke Ajabule simhlaba wonke Owami umama akazanga ngibone ngiphumelela Ajabule simhlaba wonke Owami umama akazanga ngibone ngiphumelela Siyejabule simhlaba wonke Owami ubaba akazanga ngibone ngiphumelela Ajabule somhlaba wonke Owami ubaba akazanga ngibone ngiphumelela Bengikwenze emhlabeni ngivisa mhlase ngihambe Ngifike ngikwenze nasezulwini Ajabule mama wami Yeah, akikize umama wami Bengikwenze emhlabeni bengivisa mhlase ngihambe Ngifike ngikwenze nasezulwini Ajabule ubaba wami Yeah, ajabule ubaba wami Yeah, ngelinye ilanga Umama wami Yohlangana naye emazweni Yeah, I think he's a mama.